Yeah. Sound cool. Yeah. You know, as always, it's all about the money. Ujima anku tunapendaga mawezere. While you nazo wanna talk when you change it, it's just the truth. I don't wanna be insensitive. Ila mpunga ndo unafanya mambo yote yezekane. Kwa yo daily nazisaka izo cash baby. Dili likitiki on to the next baby. Kwa yo daily nazisaka izo cash baby. Dili likitiki on to the next. Yes, verse mosi. Dotu zaki bossi, pepe konki. Alfajiri ndo uniondo lemi kosi. Melelewa jiwa la utosi. Sosioni soku fosi. Ukini zidi nguvu, narudi na kikosi man. Mezungu kwa huka na waita broski. Spendy actors na kata wenye swaga za kigosi. Snapback kupunguza athari ya mionzi kwa tosi. Na fosi nitoke vipi daily kabwa na misosi. No, no sleep daily nipo macho. Natafuta hela kidali niende kulala nacho. Ila picha kubwa ni balling kama Jadon Sancho. Wale kama inakwambia kubwa baba bako. Na mamazi wakali ni washike. Kama mwana rakati utajijua kivyako. Doto bado ni mbinu za kuinua kipato. Toka kijacho, paka kidato, paka saivi. Paka nimekua uncle. And we don't stop. Aluta continua. Makamuzi yanaendelea. Yeah, ujima anku tunapendaga mawezere. While you nazo wanataka wenye chenchede. It's just the truth, I don't wanna be insensitive. Ila mpunga ndo unafanya mambo yote yezekane. Kwa yo daily nazisaka izo cash baby. Dili likitiki on to the next baby. Kwa yo daily nazisaka izo cash baby. Dili likitiki on to the next. Yes.